barsiisa 97 madiyata durkudeni hariya arratan lille dansa kanu dubbitan dubben ammonuti dubbidiki iyo hari wahan kenit kanife dubbintunta hawaanesatif tuutiyati garkan ke lille wandansa muata tamamet
waatu mamsun lille dansa inna maatim
dura mal bayya tuutiyaf iyo hawaanesit jir hawaanesi mar walba duudu inni kakkee aminnen inu qurumsa hawaanesi won dharduudu num nyaata won egere fuulisa dur jirtiinen haa jaarran qabu innin wakkaati isa duudu balleessa duu inni aminnen hojiinen qabu ammo tuuxiin gargara ishin wo diiraam laftin bareeti ishin arma arphete sagale borbaate fudhetti ishin sagalee tan fuute duub boollishiya talaf kasakaskaayitti duub eegiyan bokee roobaati dhabe duub eegiyan buuyuaf iyyawan walba duudun duub eegiya hawaanesi won nyaata dhabe ammo xuuxi min ishiya kalaf kasa sun ishin won walba ka nyaata hin duudu hin qabde duraanu bayya midhaafete.